oktoobar kun la ka barado doona qaybo shil duban ee caafimaadka sida durowka qofka badbaadinta qofka dhigbaxo wali bana ku faa'iideysada doona ardayda ku noolan degmada Bardaale ee gobolka Baya kaasi oo dareero doona ku dhawaada 15 maalmooda oktoobar kun iyo wali ba bi doonana macallimiin hakubatiya magaalada Baydhabo aanu ku mid ah macallimiinta biyaayeen oktoobarka caafimaadka iyo wali ba sharaxaad ku biyeena sida ardayda Bardaale ku faa'iideysada doona oktoobar kun iyo muhiimadii aan la taa wali bana ardaydii oo ka dhiirigeliyeena inuu si failiyoon ku faa'iideysadaan
programku wuxuu socon doonaa muddo 15 bari waxaana lagu baran doonaa waxyaalaha basiga ama asaaska u ah caafimaadka sida injectionka sidee qof loo duraa looga duraa intermuscular muruqa sidee qof xididka looga duraa sidee qof faleenba loogu xiriiriyaa sidee qof kaanoro loogu xiriiriyaa waxyaalahaas injectionka la xiriiriyaa lagu baran doonaa sidoo kale qaybta labaad waa vital signs ama calaamadaha nolosha sidee qofka neefta looga baraa sidee cadaadiska dhiiggiisa loo cabiraa sidee garaac wadnis dhammaan waxyaalahaas asaaska baa qofka lagu dhisayaa waxaana la gaarsiinayaa isku filnaasho tusaale waxaa laga yaabaa inaad maanta qayb ka duwan caafimaadka aad baratay ama filli caafimaad ka duwan aad barato ama IT baratay ama yacni baratay agriculture balse waxyaalahan asaaska inaad qaadato waxay ku saacidaysaa adigoo qayb kala bartay inaad naftaada anfici kartid hooyada aad irbad yar ku duri kartid iyadoo habeenkii farmashiga aan u lugayn karin in ardayga la baro waxyaalaha asaaska
dhaliye intuna degmada Sheena inkastoo meeba horta koow aan si maanagaane dadkii oo programkan yani ku dambeeyeen ama yani saaso kale taa inuu ajiibay intuna degmada Sheena horta ay maasiin saaso kale taa programkan intuna degmada Sheena meeba ni kale fay waxyaabooyin badan oo aan si nagade aan walaa ugu weyn meeba wal programme oo ardayda iyo nada waliba bulshada walan taraayaan saaso kale taa meeba fursad in helaan ardayda intii fasaxan ka jiran aan intii ku faa'iideysan barnaamijkan barnaamijkan intii boon ku gudajarna waxyaabooyin kun barnaamijkan sadikal programkan in ka tirgan yahay maybe walan ka soo basic health skills practical ah oo yaani dadka caafimaadka bardaayaan in sadika aan la wilb oo life support sameeyo aan intu si barada aan muhiim ah tahay saaso kal maybe kumida waxyaabooyin kun sameeyana su'aalan injection ka amal injection marka leer aan IV ga kumida IM ka kumida saaso kale aan meeka la kumida infusion ka gaab kan riilay qaabka cannulation kan riilay aan intaasa kumida iyada muhiim ah tahay lanka geeka aan intu sa barada xirfada caafimaad sababtoo ah hatta dadka oo aan baradaana yaani caafimaad kan baradaana oo jaamacada faculty kale ka baradaayaan yaani intii xirfadii caafimaad dhisan oo yaani practical ka gaadanmay yaani iyada yaani intaageeran waana si dhawaana sababtoo ah wala ni hariir imey yaani family ni hariir bulshini hariirta saaso kale deegaan oo ka jeedmay sibun dadan caawin bulshadan caawin family kan hatta shakhsi aan tan caawina ana meeba dasabaha qof walba intu sabarada walan ka soo life basical ka masadikal alinar tirer bardaala meeba ka dhiri gelyana masadikal aan insa me sheegane meeba an kuma hadnagaane mariyo netgo insha Allah unin meeba no goon ama sameeyane tun practical skills fail iyo net waliba taayda sareeyta sharxadii sareeyda intuna seen
barnaamijki unaan ka tara galni dhalinyarada iyo ardayda ka nool degmada bardaala ee onka magac darnay basic health skills of the practical practical with ee ardayda dhamaantii qayb qaadan hoolka safalaha amiran waa reer Bardaale dad walbarashada jeelu ee marka ay dadan wax sintiga lana ee wali rajeeyay inta si nidaamiga dhamaado doona shahaadooyin wal si doona ho bilaa era ee marka reer Bardaale zaa walbarashada jeelin wali rajeeyay inta ku faa'iideysan doonan